Radio Wetie for Ojim Renegru, Nanyami SCC in Bishop Mavis Opokwa Jimai, the Assems from Ko Air Brain. For Bika Chen is say, Assem na to me one neighbor, Yanko Fanya Miasen.
Eden Yamiasi. Ne, a shabby be, no Yanko Fonsi. A shinna miasum by Bika Krebia. Ever me a near by a hoso. Na Yanamo to try you to soon, as a son. If you say a radimu pan will be beer niwa. From so. And no, my people were ready, ya. If it has an okasa. Assemble too. Because be people are, or ya, said the woman, and maybe be papa be a tetchy. Daniel, no, send your mum, my moon, umqua genuine, yam no. Umma moon from so I'm radita. Said Oma copy a baby. Now almost shares her own bacosua, dear radiachi. No ne rade nam so epija won o she chose se ma baby bebre she Joseph rade nam se ne odi ne kontun ni so sa akoyi na ni monyam epi baby anke bi akadro bi ben Joseph akobe fa kana no no e ko na de pa bi kopie minu ka se wonim ni omo bi wo abrabo mu e ma wodi ye a na ma wodwin jini. And my own phone will see a debut. The beer and never done when you're sure. A china, oh, Guinea say. A dear chia, a defufro. And then your mere sum of bounty. Beside the old yanin and I, the old no money in a radio home. Now, what can be beer chill? So, no quan a tidia or yassi. Be beer new or no yanni perbiti, I say. Obe soon to me, Miss Hannah's hard day. Because why, yeah, I know their copy be pim. And Tishena home. Oh, no, pardie, when ye mistake it. The dear woman, a one moon yam shimwa, a woman shire moa. I had the pebby or one hour, and it's in a wound young. And I should be boo a bayaki to a beho. If you're Second Kings, chapter 5, verse 1 echo.
Second Kings, chapter 5, verse 1 echo. It's if you ask him not say, Naaman Ayarisa, verse 1. Now, Syria, hene, sahini Naaman. Ye only pack a say when you are in him. Now, or any monyam. If we say, or not, not eradin am G. Syria. Now, only panry a don't marry my art or to mini home.
Oh, dear, radia some make a fat name, ma'am.
And so now, or your requata. Verse 2. Na Syria as suffer no more big aqua to usher Israel for so. After I abaya wa kuma bi domu aba.
Sai kind of be your mammy, dear, abaya wine.
Kuma bi domu.
And your mammy penny, no. Abaya kumabi. And Uncle Fanny do me. We have asked some ways, you know. A cranny moo. Ne mammy and papa moo. A bear some kissy. Ne mammy and papa because, hey! It's a radia shayami a bear free answer. Sabre cry a bay or he. A he and I a bear could de. And tell rather what he say. A cran to say, hey! Nadani, Nadana to me. Now my free me, mammy. Any me papa in chain, my be peer baby, my be a mobile baby, a crack it to what to send me, me near Jack, me nina, a bet in a binche. Who shall sign your mamma we sing in a bay what to say? A ya dear beer, a reho, not a soon, a ya tea, not so young coupon, in when him dear oye. A pretty beer or no, when him dear oye. Oye, no ma. Na wonne mu na odi aye adikese na ma ye nipa muya o wani monyam otumi ne ho ono no hin ne chiri ne kukum esa so ono na nyankopom nam no so gi oman no anso ne bibi ha ne man de ha ne man nyina na man man ni mu no omo onyame omusum no na rade hu ye hu. So, on my quaint mark, crack it to a wee. It could pierce our mind. So, has mommy.
Now, or some name I hear. Verse 3.
Yes, and not about Fran O'Coyen or Coya Day or Cosum name, my jay. Be bien you are, young Coupon, a mistake. Baby, baby, I could be a oil cooning in Sano. I could be a mark, where be I can find a bad fee. And young Coupon in the away. Nti ababa wa no okosum ne manjre.
Na okache ne ru ase. Ah, sanka mira wo odi for a owa samaria no enima. ɛne anka ɔbɛsa ne kwata yi ama no
mo ɔkɔpie fie hɔ no awurade wɔ deɛ nti ɔma no kɔpie hɔ ɔhunu ɔwura no ɛne ɛdin a ɔwɔ anim ɔnyam a ɔwɔ nneɛma a ɔtumi yɛ afei ɔhwɛ saa ɔhwɛ sɛ saa ɔma no nso no ɔnim sɛ ne nyankopɔn no ne tumi no ɔhunu bi saa ɔwɔ wanka n'ano antum ɔka kyerɛ ne ma ayere sɛ anka me wura ne ma akɔ wɔ me man mu a anka odiyifoɔ bi wɔ ɔman no mu wɔbɛtumi asa ne kwata no yɛkora yɛ ne nam ɔyɛ mmea no nka biribi wɔ onyankopɔn ho adeɛ bi wɔ hɔ a nyankopɔn nam so wobɛtumi aboa wɔ bi wonka da ayɛ din small girl ɔbɛpie baabi nanso ɔkae ne nyankopɔn nti ɔkaa ne ho asɛm de kyerɛ ne ma yere sɛ nka ne wura no wɔ ne man mu a anka odiyifoɔ no wɔ hɔ no nka ɔbɛsa ne kwata no toa so ma me
verse 4 ɛna ɔkɔkɔka kyerɛ ne wura sɛ sɛi ne sɛi na abayewa a ɔfiri israel asase
ne ma yere no akɔbɔ ne kunu so ama neɛ akora no antumi ankɔ ne ma hɔ but asɛm no aduru ne ma hɔ yɛ biribi ma awurade wate menka wano nto yɛ wano wɔ deɛ wohuhu deɛ awurade ka wakoma wo ho no ayɛ akasa na ebia ɛnam biribi nti ɛna awurade ma wohu deɛ wohu no nti hwɛ ne yie joseph kɔpie prison hɔ no saa nkurɔfoɔ no da yɛ wokɔkyerɛ aseɛ no ɛna awurade de ne gyina baabi a ɔde ne gyinae baba wowɔ yɛ anka nano anto ɔkɔyi ne nyankopɔn no akyerɛ wɔ hɔ ama ne ma yere akɔka akyerɛ ne kunu toa so ma me
verse 5 na siriahene no kaa sɛ kɔna bra na mɛkyerɛ israel hene no nhoma na ɔsii mu kɔɛ na ɔfaa dwetɛ dwete kɛseɛ du ne sika nnwɛtɛbena mpem nsia ne ntadeɛ nsatwera ho du korae na ɔde nhoma no brɛ israel hene sɛ sɛ nhoma yi ka wo nsa a hwɛ masoma makoa ne ma no aba wo nkyɛn
Oh, adeɛ ne sɛ ne sikɔ yɛ kɔpie ne ma anim no ɔno nso kɔ ɔhene no anim ɔka kyerɛ no ɔhene soso ka kyerɛ ne sɛm twan mɛma alɛtɛ ɛne ɔsane sesa nneɔma nneɔma nso kaa ho ɛde ma no sɛ ɔnkɔ ɔnkɔ ɔhene no hɔ to asoma me
verse 7 na israel ɔhene kenkan nhoma no ɔsunsɔne ne ntadeɛ mu kaa sɛ
ɔhene ne nim sɛ nyɛ biribiara na ɔhene bɛtumi ayɛ nti ɔkae adeɛ no wieɛ no ɔhu sɛ ɛko na aba sɛ ɔhene ne ka kyerɛ ne sɛ ɔnsa ne nnipa no kwata no ɔno ɔtumi sɛ ɔbɛsa kwata no na ɛ sɛ ɔhene wei wɔ pamasɛm nti ɔtetee n'ataadeɛ m ɔtetee n'ataadeɛ m monhwɛ weiye na monhwɛ yɛ nyankopɔn ayɛ som no nie ɔhene de tumi deɛ ɔpɛ bi a ɔtumi yɛ nanso na biribi wɔ hɔ a ɔntumi nyɛ nti ɔtetee n'ataadeɛ m nti wasoma me
na ɔka sɛ Onyankopɔn ne me na mekum na mama nkwa. Sɛ oyere soma ama waba me nkyɛn sɛ mensa obi kwata yi. Ampa monhwɛ ihu no sɛ asɛm na ɔrepɛ me. Verse 8 na Onyankopɔn nipa Elisha te sɛ Israel hene asunsuan ne ntadeɛ mu.
Ɔse Elisha teeɛ sɛ ɔhene atete ne ntadeɛ mu no ɔyɛ dɛn?
Ɔsoma ma wɔkɔ ɔhene no nkyɛn. Adeyin ti na wɔasunsuan wɔn ntaadeɛ mu ma ne mbra me nkyɛn na ɔhunu sɛ odiyifoɔ bi wɔ israel
afe wate elisa ka kyerɛ ɔhene no adeɛ ne wɔtete w'ataadeɛ mu ɔhene nipa ha wowɔ nyankopɔn wɔ ha nyame nnipa bi wɔ ha a nyankopɔn wobɛtumi ada ne tumi adi nam ne mu adeɛ na wɔ sɛ wɔtete w'ataadeɛ mu ma ne mmra na deɛ woaba no onipa mmua bi ɔfiri ne man mu aba no ɔbɛhu sɛ yɛ nso yɛ som nyankopɔn bi wɔ ha saa na wɔsɛ woyɛ dɛn ha wobi na ɛkɔ so wɔ wo fie awurade bɛtumi afa wo so ayɛ na waka w'ano atom adeɛ bi a ɔyɛ a na ɔyɛ akɔyɛ nhwehwɛ no mu mekɔyɛ no anyɛ yi a ɛyɛ wo tumi a wo deɛ a mona moama kwan ama nkurɔfoɔ bi afiti ase ɛyɛ nsɛmfoɔ no hwɛ nyame nnipa no a yɛkɔ no hɔ no anaa ɔhene no a wɔkɔ no ɔhene no sesaa nneɔma bebree ma no sɛ ɔmfa nkɔ ne yɛnkɔ ɔhene hɔ nkɔma no na ɔnsa kwata no ɛno na ama binom ani bere asɔre ɔbɔ awurade din nsɛmfo bi na ɛwɔ ne mu ɔno ankasa ankasa na ɔnim awurade no nkurɔfoɔ sika ɛne ɔma ho deɛ ɔma ho nya ɛti na ɔbɔ nyankopɔn de mede bia meka wo me sɛ wokɔtɔn ɔbɔ furoto akɛyɛ kɔgye paa kɔ ne obi nkyi bɔfuroto na ɔmfa nso a na kɔtɔn ɛyɛ kyɛn sɛ wobɛdi saa rɔf no hɛ wode nyankopɔn de bɛdi agorɔ woyɛ funu nti wobɛdaadaa nnipa nneɔma bebree wonam so ɛde bɛsɛe adeɛ wɔ nyankopɔn no abɔ nnipa bi ato agu ama ɔma ka sɛ ɔmo nsom nyankopɔn da ɛsiane adeɛ bi a ɔmo ahu sɛ woyɛ nti ɛda ne ba ɛda ne ba Kyerɛwsɛm 7 a ɔsɛ ɛda no ne yɛ nwono ɔsɛ saa da no ne yɛ nwono ɔsɛ dɔbarima team dende wɔ hɔ ɛhɔ na wobɛhu wo a wode naadaa ne atorɔ wankasa wonnim no ɛna woka kyɛ nkurɔfoɔ sɛ wonnim no ɛna wode gye nkurɔfoɔ sika di ahohyifoɔ no ɛwɔ mu no koraa de ɔmu sa pɛ nkurɔfoɔ yereka ho obi ani abere ne yere anya amanneɛ na ɔserɛ wo sɛ boa no woagye ɔba no afiri ne nsɛm sɛ wongye maa ne hunu kora a wone ne nyinaa na ɛware ɔba no woka sɛ nyame de wo ho bɛkyɛ wo sɛ meka sɛ nyame ntu aka ma ɛbɔne ɛbɔne nyɛ bɔne meka sɛ wonim sɛ obi wɔ kunu na ne kunu no agye wadidi na bɛhyɛ wo nsa na wodi saa nkwase asɛm no nyankopɔn ɔmfa nkyɛw me deɛma no namde ka kwa ɔno wɔ asotwe kɛseɛ a ɔde bɛma wo ɛdedi akyiri ɛne asase so hɛyɛa wobɛgu w'anim ase woma yɛmfa yɛadwene ɛne adeɛ bi nnaada nnipa wɔ berɛ a yɛn ankasa yɛnni nyankopɔn honhom saa nkurɔfoɔ no ɔmonni nyankopɔn honhom nti satan wo so wɔ m a na ɔmu gyimi na ɔmu gu nyame anim ase deɛ woyɛ no nkyerɛ sɛ nyame nyamesom no ma mu o ɔwɔ nnipa nokwarefo a ɔbɛgye wɔ mu ebinom nya maa mpo ebi so wom ɔbɛyi bi so apie ɔka kyerɛ Elija ɔsɛ ɔwɔ nnipa dodoɔ a ɔmu nya mfe baala no ɛne nam ɔ saa na yɛyɛ sɛ nyankopɔn ɔni nnipa ɔwɔ nnipa na wode fɛ nyankopɔn din di agorɔ ɛfa yɛ nsɛmfo akoa bi bɛtena me nana fie ɔsɛ ɔyɛ nyame nnipa obi de ne yere maa no sɛ ɔnsane yareɛ na ɔne ɔbaa no yɛ nsɛmfo ɔno a mu ne ba ne kunu ne saa nnipa no a ɔsɛ ɔyɛ nyame nnipa maame no ne ba ne wie aduane a na ɔagye aduane no na ɔde akɔma papa no saa ne mpena dako nyankopɔn yɛ adeɛ paa ma sista no bɛto wɔm so pɛpɛɛpɛ na mennim sɛ wotumi di saa din wei ɛto wo so sɛ woyɛ bɛmburu nsɛm wo sɛ maame wɔta naasoma wo sɛ tumi bi na sɛ bra bɛsɛe nyankopɔn din o nti wonim sɛ wosɛe nyankopɔn din saa wode wo ho bɛkyɛ wo woaho nkyɛ o nti baabi a wowu a wotie me mefi sɛ wo sɛ nyankopɔn ɔwɔ nhyehyɛeɛ o biribia ni wɔn ɛho hia no hwɛ baabi a neema wɔ hwɛ nyame bi a neema asum no na nso awurade adwene ne ho ama abaayewa bi abɛdi nkoasom mu abɛkyerɛ neema deɛ ɔwɔ so wɔyɛ sɛ wodi ɔwɔ nwene saa asɛm yi ho nye wo hu na nso wɔ wodi nyankopɔn de bɛdi rɔfo a ɛda no ba ɛda no ɛɛba ɛda bi bɛba a wɔn ankasa koraa wɔntumi nsɔre na ɔkɔdware woda hɔ wobɛka wɔn anim asɛm nyinaa so na woda hɔ wopɛ sɛ nka wowu so wowu wobɛbrɛ sane sɛ wobɔ nnipa firi ɔsoro ahenni no awo yɛka kyerɛ sɛ aba yɛde bɔɔ yesu akyi yɛde bɔɔ baako pɛ yɛde bɔɔ baako pɛ koraa wobɛtumi na wo yɔnko abɛgye mmaa ɛnte sɛ wo sɛ me nso medi meyɛ funu menka sɛ ɛbɛdi nkɔ asasɛm yohane yohane sɛ ne nanaw sɛne bɔɔ ɔne me sɛ nhuri ti ama wode nyankopɔn de bɛdi nkɔse asɛm ɛwɔ sɛ wohwɛ baabi a wowɔ a wotie me sɛ woyɛ saa nneɔma wɔ bi a turo sɛ dako bi ba yɛmfa yɛ ho ni da yɛbɛyi yɛ ho ano pere na yɛade papa yesu kristo abɛbrɛ wo ho no yɛ ho danseni na deɛ ɔnnim ne hu te sɛ deɛ ababaawa wɔkɔkaa papa wei ho asɛm ma Naaman sɔre yɛ ɛkɔduru baabi a Elisa wɔ to asoma me
verse 9 ɛna Naaman ne n'apɔnkɔ Nene ti asie na mba beji na Elisa fie punu echi. Na Elisa sma obofo manu ko ni nche nse.
Elisa we oye nyame nipa. Ni din enye yi papa. Na hwe Neman, se ne Neman ti. Neman ko duro hin no. Afi abasa oso okọ Elisa ho. Enti odin odin apon ko ni nipa dom ni niomo a odi ko ye nyina ekojina. Ai Elisa ekwan ya.
Kone ko jare impression yo dan mu. Na on ho be sane aba on ho na on ho efi.
What did Elisa kan? Samre mu. Ebi no from who said difon. Me ka said difo. Ebi no from who said difon. Everybody dey. Anko dimrika. Odimrika. Oduru ho a. Anko akoto. No aso ne man nine. Oh, mira. Meba. Meba na me de me san beto so na mabompa ye na Awurade asaw yare. Emrika open yo man odi bae. Open sika no. To di mrika die nyankopon ka kire Elisha no eno no yeye Elisha nanka sa mpie Awurade wo se de osiye na ade o munhwe ni ye ba bi a obetimi amo apie ba bi so o ma wo mpie o wo se ne obeye no enti Elisha smile e ma ye ko ka kire Neman se o jare nsuo nu wa kan wa na won kan ye be di wanim kan ma me
testing. Na Elisa sma obofo manu ko ni nchen se kone ko jare impression yodan mu na wo besane aba wo ho na wo ho efi
ate Elisa sma se ne urade penu no en na Elisa yeye enti Elisa sma se yen kan che Neman se onkonko jare ensuo nu mu impression atani nyina beira
verse 11 en na Neman bufui
na because ohun bi da mo di fu e de se ni mu mu hu ya na mu hu so e de nji na so she dem na us ma se me ka sam cha ade hu mu me to aso e
na osimu ko e ka se she me se su se free na obe free aba abe ji na ho abo irade ne nyankopon din na ode ne nsa asra ho na wasa kwata no
ate na hu na hu na hu maso me hu twi ni kra ka na hu maso wako baby kope ayarisa se de nyankopon be ne ye ne sai. Ose je me gaze obe pie de ni nsa be fa kwata ni so be bom pa ya aboni nyankopon ni di ama me ho atama ose me nko mi ko to nsio ni e san sio we de se de de chance a wo mi kro mu to azuma me
best of damasco in subontini abana enye insini israel nsio ni na anka me renwani mu na me ho enfi ana
o gaze obe timi adware nsio bi mama ne ho afi wo bra asem ni mfiri nyankopon ni ba bia wo a wutie mi bia hwani o ma ye. Any on my ye. Any on my ye. Be bew of ha. Yankupon nam so. A bet me a boa. Said the away ye. And Cassa, a son, sir. Me who say tea. Miss met me, I say. I'm a family ready. O boa. Tana radicero. Radi do an imkayana. Men funny on my be. And now must say chin boy a din. Been who say. Elisha didn't chin. A guy won't chish a goose, some tea. There's a uncle by Pia and chin. I find Jenny Gunzium Nagari. And I say, a man chin boy, a dinner can be a fool. You'll be bound to be unknown, so soon. That's mommy.
Now, or Danny, and hold the able for Sim. Verse 13.
Now, you're a boy fool. Uh-huh.
Now, you're quite tripping, you be catcher, and say, Major, say, I think a Sabina or D for no catcher a while, and can already yana.
And then you're saying, Nancy. You'll be an anne benanti. I tell the name call for no numinam, a kay. What to umbus here besides, oh, intimidant, a call can't say, I dear Cassibia, and Kawin ye.
Na in Cantum say, what catcher will say, could Jarina or Moin fee?
Mhm.
And I was signing a whole cobble, your damn moon imprint song. Said a young couple nipper as him, no tiano. Nan a whole sunny balm. Se abo frake swa ho na ne ho free
so wo de tina ho na ki ka che nko fu so mun ko to nsuo nsuo be fa obi nsuo kan kan okoto mu se de nyame nipa ne kan ohun se ne ho nam ne nyina asesa e wo nyame e sum nyankopon ti ase ni kwan se di nyankopon ho agro e wo se e hwese de osite ye nante wo na
verse 15. na osani ba nyankopon nipa no nchen one na safu nyina na oba begina ne nim ka se hye mehunu se onyankopon bi ini asasi biara so se Israel enku na osani ba nyankopon nipa no nchen one ne ono ne na safu nyina na oba begina ne nim ka se hye mehunu se onyankopon bi ini asasi biara so se Israel enku
suam ohun ani so ade nti obeka sai so ohun se nyankopon bi ni bebia ka Israel aka kane de oka se omu nsuo no omu ho nsuo no e chen bebia ogina ni ho nsuo no anso afi ohun se nyankopon anum kasa no de si wa chire no ohun se nyame bia na onyankopon tumfo bia ni bebia ka sa Israel for assassin.
Second Kings chapter 5 verse 17 to 19 abakama ntito aso wawie
na afi ji achede yi wakoa ensim
afi obaye no obeka de wahu na o se achede no nyoma no hinsama no opane che onchi tie ni yo wahu dia ye ni yakopon ni pakasa isi ono na eka se onji but ebinim de ono no obeka de oji achere
we
ngunguna he onkasa he papa ne na eka se onji ade ekita no to asoma he
verse 16 na o se sa erade a mejina nini ti asie mere nye hwe
swati oyi nanu o si se nyankopo oja nanim ti asie onyi de akura no no hwe onyi bi o kwa ni nyankopo fa so hwe no nti se o ka kire se manji ade we ni se oji nti wo se onji de akura papa no a o de aba no nyankopo ti asie a o no e ye nyoma kesie menji
wa sa ya na mdo mama de anini mom said ya nedi to as mom
na o share no se onye na wan pene
o ye ya se ji wan ji tieni ye yo ki kan se mo ka se dada o ki kan ni o ma bi no ndi na se mo chi ntentem di nyankopon chi no no betimi abo to as o mom
men so no na ne ma ka se enti sa ma wonfa dotia mfumu ponko mienu betumi asoa ma wakoa na wakoa re mo ohye afodie ana afodie biara ma onyame biara se ma onyame biara se
ha mo waya de okoriti afi o ka chire no se sa odo so onya de na na hu nyankopon tumi wa ha nti mo ma me nate wa ha ma me nate wa ha onza binu mu de nate ma eh? It's me quoted baby, I saw food jarry. I will some no wabe who be. Na on tiho. Ne mine con, ni yamenco. I was wabe who said, Yanko only baby, I can hang. I tried the answer was so onji. And you only so yabby be on yan the tea be ho. The apple. Your catcher, so manning titty the tea, and from Pocum, you know, a best.
Asemi mu nko na awurade mfa nche wakoa se miwa rekɔ wimon fie akɔsɔre hɔ na ɔtwe me nsa so a na mekɔto wimon fie se mekɔto wimon fie a awurade mfa mfiri wakoa asemi mu
wagye de hu se ɛhɔ ne nyankopɔn wo ɛna wonim se ɔno na ɔhene ne twere ne nsa so ti time bia ohene na ekɔ na busu mfia onene na ekɔ na wabe hu bibi wabe ji bibi edi nti ene ade urade mfa nchane ne se se ne ura ekɔ na wo se oni ni ura kɔ a urade mfa nche no e kire akoma wonya e kire nsesaye bia wonya ya nanti agba urade din sa nanso ye dede hunu ankura hwi nim na ba na ye dede se gugure ye dede hunu Shada kupe. And no, they are not making no mistake. So be oh, why I'm sure ya, ubi bu ubi ate. Now, so the only man that kupu oh, ubi mu say yes. Oh, akuma. Papa ya be mu bibi. Afa. Nti osre ni an kupu. Sanse. Achi se ebedru baby ansan ubi chumi aye den achi no. Sese aye ne juma oye no no. Nti oni mse ni ura kuwa e wosu odi nechi. Osi e radin ya den onfan chen. awon abaya ketu ani de yankopon edina kodu de onam no so aye te se minim se onya akwa biem abaya ba ahwa de kesi ba papa ya be hu a papa yi enwu de onya ne hu ya okwa obeje akwara no obeye no ba prekupe enti e won se ye hu na yesu ya bibi wo eye tumi nante se de yankopon pese ya nante edu ba bi e wose ya kasa ya nkasa do baby, I was here to be free, be my young chin. Papa, that group pet and all this running bunny. That's any boss and poor friend. So, my uncle baby, right in front. And she's any uncle Ponty. Yen Shedia, oh ye. No more beer or pay. Mo to an amoa. Shedia echo. Men ye dear ope. What bold word do baby? Men trusting ye dear ope. Akura na nkoye de ope akura bi aka obi aye yi nu abankwa sum no konya ne ma fie ho sana enkwan kura si so na okonum nu oyi nam no de sie ye hu nipa kura owi aye anko be di nsemone ofie ho sana akura na anye sa okoyi ye nya nkupon ti ede na woye sambe na woka ye ya be na wo danidi erade hihye bibi wo ho. I had trans next year all year or brabble. Next year, all she shared fruit. Men woo, dear woman said, yeah, I reho no coa. Then, mom, she said, oh, bibi. Ye flew ho. And I will be be. Eddie, will ye? I'll do co and him. Now I pay jam. No, I show any money. And it's a man shed, dear one, no movie. Then ye be pity around him. Nim, yeah, yeah. Oni nie ye maukra adumu fu ah onya mi na oni oni nie ye ba ya ni dini ma me ni papa chi de bia o se wu na me na mo so beji ni ma una mema wako bie nema yani ama nema ya huse seye sum nyankupo bie oti hasi adumfuwa nyami na uni
Anything, so the abonnement. Yes,
ma'am. Yes. Can't get the message. Already me that was say.
Yes.
What's some of the do me? My prime work me born at you. Me turn suffering you. So much I'm a come up. Met me and Nancy.
Jesus.
Said they open. The day dear children, many more go as to me, I'm no why Uncle Fa. Me no shame. We have been so bad in shame, you. Behind his shame. My hymn made our sea. The other do me. My intimate Nancy. What's simple? Sansa Waka or John 1:12. What's one I do? Did what you did the end? Oh, my one to me. So you young Pomba, who to me or more day with Nansa for shame day. The day dear children, any more go as it was.
Amen.
Amen.
Yes, Lord.
Hey, you ready?
Oh, yes.
And here we are, we can say it here. Fetch me. Now, my new man in now.
Oh, yes.
My me who be here, pepepe.
Oh, yes.
When you want to do so.
Yes, Lord.
Pecha won me so.
Yes, Lord.
Now, born some na bomb.
Oh, yes.
Bomb pie.
Ebrasha.
Yes,
Lord. Your glory, Lord. We believe that this is your time. This is your time, Lord. Your glory, Lord. Make the path straight for us, Lord. We seek help from you, Lord. We seek help from you, Lord. Let your glory shine in our lives, Lord. Let men see your glory in our lives, Lord. Let men see your glory. This is your time, Lord. This is your time, Lord. Your time for us, Lord. The manifestation of your glory in our lives. The manifestation of your glory in our lives, Lord. Yes, Lord, incline your ears. Lord, incline your ears. Incline your ears to our prayer. Incline your ears to our prayer. Let your glory of your glory. Let your sacrifice. Let your glory. Let it rest upon us. Our glory in our coming. I am a man of God. Jesus.
Oh yes.
Oh, yes. And then Radia Sama Bawinche.
I believe it.
Jinidi.
Oh yes.
Jinidi.
Oh yes.
Send your mabi.
Oh yes.
Ewa chireba.
Yes, yes.
And Monyambi.
Yes, yes.
And Monyam Shabi.
Oh yes.
Kasiyobi.
Oh
Pechao. And Monyambi.
Yes,
Sudim. Bawon Sam. Napa Pai.
Rebecca.
Ope.
Liver.
Ope. 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 Ope.
Ope. Jesus.
Yeah, and Tiasiana, who knew what the Awakan.
Oh, yes.
So,
ne papa abo ayrai
so
afi yesuma so ani papa no nkoa mo ko hwa abo ani bra sena yans ma so so ko hwa abo a sena urade wo ahini man ani tin ye ni yan ko mo kasa no pese wo ti dia wo kana si ye se urade den pa na wo ma me abra bom bo de me ko ni se ehina me mfa
ah
ebre be mu ani urade kasa
o bi bi ma o
bi bi ma ene ni kasa ehina o de wo ko e den ni wo chi ebre be mu wo chi o
se tu ana show us the way
of
the
lord
ebre be mu Yes. Oh, Jesus.
Make me a sign and a wonder.
Onye de ye nwa.
Ah.
Ebura wo.
Oh yes.
Oma.
Sahi.
Ukunu.
Yes.
Obi a odonu.
Oh yes.
Onye nsencheni.
Yes Lord.
Oma ye nimre.
Yes Lord.
Oma ye nimre. Onto ibu ne mami muya. E pam so montu mami ye mon sencheni. Muya cheni. E pa ye na to azu.
Ema.
Nipa ti se mi jina o ya Uchem na ni sunsun ta osu a. Na wade wo. Sabi no oye waha. Chese me pese wo ba ha, wo cheke wo. Ana wo tina se wo ba bi ati a wo cheke wo. Na wo wi a na wa hwe wo ahye. No wo se bibi asesa. Obi si ha. Mami we yi, wo bom pa ye me di me nsatu mi radio nu so. Obo wi e na aye den. Na ayira. Obi so ye driver o de me kọ ye. Obi fresh se na chi. Sa wo so anu so chi ye ne ya. Nti time mami bom pa ya mani pa. Ana o de ni nsatu na chi. Amen ni ba na ne ho ato. Ani o ma kasi o. Nti se ye na wo tena se. Sa wo ti e fere rade ho a. Men fa ne light. Men jai to me on what dia si abedi sa bre men jai no ma no. Ye wa jini se wo ji un san chere ni. I was so Johnny, Yeah, bomb pipe. I need a picture of my age. I need a stress as will be a rear. Why are you so to me? El Bongrano. So I won't name her. So I work three three. Online,
oh,
YouTube,
oh, yes,
baby, on the assum
right now.
I dear be an idiot,
yes,
I in a tree one, sir.
Oh, yes,
Sudim,
yes,
Sudim,
yes,
Sudim,
yes, Lord,
yes, Sudim,
yes, Lord,
yes, Sudim,
yes, Lord,
yes, Sudim,
yes, Lord,
yes, Sudim,
amen,
yes, Sudim,
amen.
We are young,
oh, yes,
and your man who drawn away your man is a few. Your bomb pile won't set a component and nanny. Obi a pumo jacha dakro enye se 1 hour emretia network enno ma wo ye yakese akese
ba
bia wo bia nyagidi o papa we mu enhye maame no hye papa no maame ne so jibi enti wo wo je e den na wona mu wo ha ne sai enne rade wo ha so ba je
wo
ba bia wo no
o
ben wo
yes
to me ru a
yes
ma unsa so
yes
o maso
yes
o to me no
now
ngura he
yes
ebo ngura he
now
ebo ngura he
yes
ebo ngura he
yes
ebo ngura he
oh 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 yes
baby bia
thank you Jesus
obi ti o free
ah
man san chenese
ah yes
ipan bo ba kasa me bi ye dije na me bo aman kofu o wa mania won bi ne ho obe bo awie na ayira o hine tene won sai eja tene won sai
oh yes
eja tene won sai
yes
for Jebra
yes lord
for Jebra
yes lord
for Jebra
yes lord
for Jebra
yes lord
yaru ya pa ho a aho chire pa
oh yes
e kapa
ah
amani e pa
ah
ani nguase e pa
ah
lord ye bompa ye wo Jesus Christ odi
amen
e wo Jesus Christ odi
amen
e wo Jesus Christ odi
amen
e wo Jesus Christ odi
amen
edin sister ye ba
oh yes
that is Sayaba.
Oh, yes.
That is Sayaba.
Amen.
That is Sayaba.
Right now.
That is Sayaba.
Amen.
That is Sayaba.
Amen.
Utu mi na nya djuma.
Oh, yes.
No ma bi ani pa keka nya nefa.
Ah.
Dr. Jimmy Kasana won kasa. Ye chemma. Ye chemma.
The name of Jesus.
And tafu anyi na afra.
Oh, yes.
Jesus dim.
Oh, yes.
Jesus dim.
Oh, yes.
Jesus dim.
Yes, yes, yes.
Jesus dim.
Yes, Lord.
Jesus dim.
Yes, Lord.
Tino won sa.
Oh, yes.
Nipa na ya ya ya.
Ah.
Ohun ni ho anu. Man se san ye mra.
Oh yes.
Onka se eh.
Mm.
Sa na Yakobo ate.
Ah.
Me na majuma ye ye sei.
Ah.
Me na majuma ye krabe sei.
Yes Lord.
Me na majuma ye krabe sei.
Oh yes.
Me na majuma nya ni.
Oh.
Ajuma ewu ya no.
Ah.
Eja tenu nsa. Menye fe.
Yes.
Menye nwanwa.
Yes.
Me mura jene.
Yes.
Ani ntia se eso.
Yes.
Dia no ma pa bi ko esi. Ye bie.
Mm.
Yesu din.
Mm.
Ye bie.
Yes.
Suga di emfiri wa Yesu di. Aware kwan mie. Yesu di aware kwan mie.
Yes Lord.
Yesu di aware kwan mie.
Yes Lord.
Akwanti o kwan mie.
Yes Lord.
Akwanti o kwan mie.
O
Yesu di.
O Yesu
di.
O yes.
O Yesu di.
O yes.
O Yesu di.
O yes.
Baby bia.
Ah. Ah.
Obi wa wotie.
Yes.
Je ba won ade ona brabo.
Receive it.
Yes sanche ne ona brabo. Mani pani hu to me. Mani hu dia wotumi ye.
Amen.
Man sa wo chain so.
Yes.
Obura dia nyina so. Wo wo ne dia wo ne.
Yes.
Wo ne dia wo ne.
Yes.
Wo free titi yo nyankopo. Wo sisa da bia ra da.
Yes, yes.
Adie bia. Obani fo aka. Enye adwuma.
Enye adwuma.
Ye dia di wo mu so wo amana mu.
Ah.
Sa ba ye bi wo abusuam. Aduro to afu bi wo area. Kabri chirifu bi ben ye. On chisha yenye kwa.
Yes.
Omu amana omu tom.
Yes.
Yomu tututia yenye na.
Yes.
Enye kwa o.
Yes.
Yesu di mo.
Yes Lord.
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 Radi kosune di hini mai. was your light. My angel light.
Yes.
Oh, yes.
Yes. Oh, yes.
Abusiamu. And come your home. Cabritin' for. And so my friend for. You are no more do a bitch's car. You punish you.
Yes, Lord.
And the nation I'm no more.
Yes, Lord.
I'm only kind call. Uncle, uncle.
Amen.
Uncle, uncle.
Amen.
Uncle, uncle.
Amen.
Yes, you do.
Oh, yes.
Yajudi, so by ye.
Oh, yes.
I'm an abruzzo.
Oh,
what's some knack?
Ah,
who's the abyssal? No, we are my neighbors.
Yes,
into Yamay.
Yes, Lord.
Say any more.
Yes, Lord.
Yama fe.
Oh, yes.
Yama fe.
Oh,
and your man's sister. And your man's sister.
Abbas.
Rebecca. And your shield.
Thank you, Jesus.
Oh, yes, you
thank you, Jesus.
Amen.
Amen.
Yo, it's here for dear Mary Maho Kayane, dear Bidri. Nyamin shaw bebre, se wun yamre eti nyamia sema efrin bishop mevi so pokwa jmai. A order asafwa ye frenu able God believers assembly. A ewa unkari abrikuma farme uko baye. Se ope se wuni bishop kasa, ubet menyan wo WhatsApp call so. Ewa sa number iso. 0243-983364. Now you send them so for a free day no toha, neti nyame asem kwa, or de befana kwa so a brain. Nyamin shrao se utiye.